Miseensonni Kongressii Ameerikaa dhiyoo Itoophiyaa dhaqanii galan Kongressman Chris Smith miiloti isaa waa argan waajjira galma walgahii sanatii Ameerikaa keessatti uummatatti himan. Himuu qofaa miti mootummaan isaanii jijjiirama Itoophiyaa keessatti argamaa jiru akka gargaaru hojjechuuf waadaa galan. Kanarratti suuraan marii sanarratti Kongressman Chris Smithiin dubbise kagabaase qaba kuno.
Yeroo akkam ooltan miseensi Kongressii Ameerikaa imaltuu dhaqan kun gaafachi dhaqan sunitti bulchoota mootummaa Itoophiyaa, gaazexeessota, abbootii siyaasaa, ijoollee kaayimaa, abbootii amantiitiif nama hedduu wal dubbatan waan arganiitti waan namarraa dhaga'an walitti qabanitti haalee waajjira Kongressii Ameerikaa keessatti uummatatti himan. Uummata qofaa miti bulchoota mootummaa Itoophiyaa illee waan arganii dhaga'an dubbatan. Jarkana itti gaafatamaa Koreyaa Jaalaa Ameerikaa Chris Smithitti fuudhee Itoophiyaan dhaqe. Kongress Women Karen Baasilleen warra keessa tokko warra haalee dhufeetiin waan arge dubbat keessa qorateetiin dubbat keessa kadhibiin Kongressii Ameerikaatti Kongressman Mike Kaufman itti aanaa itti gaafatamaa ministeera haa Jaalaa Damee Afrikaa Ambaasaadar Tibor Naajii fi nama hedduu warri cufti afaanum tokko dubbata. Jarkana itti gaafatamaa Koreyaa Jaalaa Ameerikaa Chris Smithitti fuudhee Itoophiyaan dhaqe.
Since assuming office, Prime Minister Abe has begun to implement some of the very reforms that H.Res. 128 called for. He has released thousands.
Akkan jedhe Kongressman Chris Smith muummeen ministeeraa eegee hojii itti kennan waan hedduu hojjate seera wixinee Ameerikaan baafatte HR 128 waan inni gaafate hedduu tolchuu jiran nama humna hedduu hidhaa yaas seera muddamsuu biyyattii baafatte hojiirra hambise. Nama Itoophiyaa biyya ala jiru hedduu wal arge dubbatee jedha. Adoolees Dabrallee isatti araara Itoophiyaatii fi Eertiraa jalqabee jedha Kongressman.
And initiated an historic peace deal between Ethiopia and Eritrea this past July. Indeed, it is hoped that his domestic reforms will also inspire Eritrea.
Itoophiyaa fi Eertiraallee wal taraarse. Hojiin isa tun biyya abbaa irreetiin nama bulchite Eertiraallee fakkeenya tokko taate. Biyya namii isii humii hurnii hedduu keessatti hidhamellee fali tokko taateef akkisiilleen waan isii qajeelfatti tolche. Jarkan keessa namidham keessa lama hojjettoota imbaasii Ameerikaa imbaasii Eertiraa kan Ameerikaati. Warri kunniin durumaanuu hidhameetiin achi jira. Kana maleellee lammiin Eertiraa Ameerikaa jirulleen keessa jira. Isallee yoo akkanaan deemte Eertiraalleen jechuu waan hedduu Ameerikaa waliin qabaachuu dandeettii jedha. Jari kunin miseensota Kongireesii kun jechuu waan hedduu irratti bulchoota Itoophiyaa illee akkuma jenneerre waayyuu wal mari'atan. Anaaf miseensota Kongireesii Ameerikaa isaa fi miseensii Kongireesii Ameerikaa Kaaren Baasilleen waan danda'aniin bulchoota hedduu wal dubbannee dhufnee jedhan abbootii amantii illee wal dubbatanii dhufan. Fakkeenyaaf abbaa amantii Itoophiyaa keessa Kaatolikii illee keessa abbaa Maatiyaas illee wal dubbataniitiin waan argan keessumattuu waan baqattoota irratti waan wal dubbatan akkan jedhu.
One impression I had was a profound feeling of change and optimism the likes of which I have not seen in Ethiopia ever.
Wanni guddoon an arge qalbii jijjiiram feetu qalbii qofaa miti abdii jijjiiramaaf qophoofte tan wanni guddoon an arge an qalbii akkanaa kan takkum Itoophiyaa keessattuu yoo argeetiin hin beeku waan jidiqqaa keessatti hojjetu kanaa fi muummeen ministeera galata argachuu malee jedha. Taatullee jijjiirame biyyi keessa jirtu kunin walitti aaneetiin gargar citu malee jedha Kongressman Chris Smith.
For example, the Notorious Charities and Society Proclamation and the Anti-Terrorism Proclamation both passed in 2009 remain on the books.
Fakkeenyaaf seerii jara NGO yookaan ammoo jara biyyi nagaa dhowwuun to'atanii jedhaniitiin barhuum lamaa fi sagalee bahe ammallee fulumusii ta'an jira. Warri hidhaayaa kun dhugaa fedhe yookaan ammoo akka argachuu fedha. Wanni warri manidhaa keessatti ta'e wanni warri afaan ofiitiin nutti hime waan afaan kennaan isaan himuu dandeenyu miti. Namni koomishiin mirgi dhugaa dhaabachuu malee jedheetiin gaafachuu jira jedha. Akka Kongressman Smith faatii jedhanitti nama miliyoon 2,500,000 Itoophiyaa keessaa baqate.
There also needs to be an opportunity for people who have been displaced to return home. Catholic Archbishop Abraham Desta of Mekki.
Namni baqate qaba ofiitti galuu male qeesiin amantii yookaan abbaan amantii kaatolikii Abraham Desta Itoophiyaa damee maqii irraa nama miliyoon 2,500,000 caalatu baqatee jedheetiin natti hime. Jari kun qarqaarsi fedha. Ijoolleen isaaniillee carraa barnootaa argachuu malanii jedha. Namillee jireenya dansaa qabaachuu malee jedha Kongressman Chris Smith.
The economy needs to grow to provide jobs for many youth, including those who participated in protests and civic disobedience. Reforms in the economy.
Jireenni qajeelee ijoolleen kaayimaa hiriirbaanii jijjiiram barbaada bahanii waan jijjiiram gaafataniif kana hojii qabaachuu jijjiirami kun isaaniillee ga'uu male. Gochi durii mala jireenna dhabdeetiin rakkate ta'anii dinagdee keessaa qooda qabaachuu malte. Hojiin jabduun irratti hirkatan jiraachuu malte jijjiirami kun gargar cituu malle waan akkanaa dhaloota tokko keessatti argatan waan argatan kana harka fudhabuu mallee jedhu. Karen Baslen miseensotuman marii Amerikaa dhiyoo Itoophiyaa dhaqaniitiin galan keessaa tokko muummeen ministeeraa akka dansaa deemuu jira. Taatullee wanni gufuutti ta'a hin dhabamtuu jedhu.
However, we do know that he faces daunting challenges ahead, including regional security issues.
Wanni isi dhibaa hedduun jiraachuu illee danda'e. Fakkeenyaaf nagaa naannoo eegi laalteetiin jettu rakkoo mirga namaa kaduri biyyi tun keessa dabartee eegi laalteetiin jettu waldhabe gosa laalteetiin jettu illee waan gufuutti ta'uu danda'a. Itti gaafatamtooti EPRDF ka jijjiiram kan hin feene kamuu yaadi isaanii qof fedhan illee jijjiiram kan gufachiisuu danda'an. Nu akka Ameerikaatti ammoo biyyi tan akkamiin qarqaarraa jenneeti ilaaluu jirraa jedhu. Walumaattuu yooyyuu deebisan hojii muummeen ministeera Itoophiyaa hojjechuu jira akka miseensitii koongireesii Ameerikaa jedhanitti waan akka malee dansaati.
I do believe having met the man and having had an opportunity to engage in substantive discourse with him, Prime Minister Abe is the right man for the right time and therefore deserving of our support.
Nama jijjiiramaan deemuu jiru kunini waan jabduutti jira. Muummeen ministeera Abiy nama bara rakkootti biyyiti barbaaddu saati rakkootti itti dhufe tanaaf qarqaarsa kennatti malee fi jedhe qophii tan hin obbaafanne qophii tan keessatti dachaan ansoraa lakeeti.